Mpenzi, hakuna matata. Kila kitu kitawa sawa, sawa. My lover, you don't have to worry. Everything will be alright.
See you.